Aga Tantano, Abagada Guji Durani TV, Fula Gada, Oromodan Yero Dedaf, Bekaman. Kesumatu Baralangisani, Nagenya Sabota Edutibusu, Akasmas, Sir Nagada, Beksisukesati, Gahe Guda Sabasanir. Ihenya Kanat Ukusadani and Turan, Yuba Aga Tantano, Amma Wayahusani Dubatani, University Bulehorake Satis, Amma Labor Nota Gadatifi, Gosakena, Jirachuiman. Kalmo Dawit Isani Fitti Ana President University Bulehora Doctor Gumi Borudubise Wank in Desse Agifan.
Akada Kosa Grigusuta Barkumalama Kurjati Ture, Agatantano, University Bulehora, Boisan Nagenya Sabaf, Akasumasi, Kesumasar Nagada Saba Oromo, Walitipidusanitin, Doctor Kabaja Kargataniturun, Ergasis Alangega Dasani Marsanka Diversan Abangadurani, Agatantano, Amayuba. Enye kanagaru dibedi bamani katuran yotan yana fudatani amma foyya kakaban biwetti mani jiru
ayyaz yamma fayye jira kanan dura onge sidatta be jira ani amma de bisanti la farasu gudate somba su gunte jira la wasi te se ani wan san ducha bisan na dogani na nati ko mani amma guno fayye ra sani na ro san fayye ra
yala ga argatani jirtu
dan saraga te korban tokko Actually, I had a good day. I'm a fighter.
For Yankees and a camera, MK Soligate Dim Teddy, Lone is allowed to move manager to a mankana.
A Canandua Yabani, a Kupon Nadiva. I'm willing to do some money, even in the next half a year.
A gas in Yero Dudafi, Gadaud Tifudan, a Y Gadasa Dunyatibek Sudani, Namashura Tabate, and Tani Bekam too. Terbes University in Bulehora, Lake and Andura. Dr. Kabajasini is Latin Ture. Yerokan a mal ojet to Senegal, may you have a good data?
Anama, he has a Nedi Lamba Lisi Yabase, one can Nedi in Manti Yabalisan in Nakabu Uvi, the Sadakai San, the Kabuka and Sadaka, the Kalsisa, Kanara Hanti at Tamusa, Kanara Hanti at Tamusa, Kada Angi Uber Badujira, Kada Angiisa Karajirani, why is Angela Sanimo, Anat Asira Hanti, the Barse, Hara Hanti, the Barse, Kada Anga. Ehal monkey yau jada kan mo urai bali abu karase.
Tari baragada ke sani kana itungo dejira deje taniwani tiga bitan jira lad.
Wale naga business wado para ang gada tiya sani aposi gada to akana utkejira te wali nada chate jira te mo tano agati wan abu tiki wani si lagdero gada kan andua istima dabarsi istima umusan ti ase jira. Amma mo bara amma na mo jafa tu jiru na na mo jafa tu jiru wan te ji. Ado bara gada ti ya te jira te jadi. Mesti kabe kan amar ti se jadi. Wan ti ra pun si sad.
Dr. Gumi Boru itana president university bule horati. Waya gata anta no yodubatan.
Toko ni abba gada durani yubu gudani aga dente no sirna gada la te jiru apna ka jaba te chime kana chala dar gge silen ki yele fukate. Beke akaza itin bulu gorsa gutta umata nanno kanar dabrani umata nanno brati haga biya america tde mani ada kana barsisani media gara gara ardiya tani ulgay gara gara hirma tani jiru ante ese khara kana ngaye gudda tabatani jiru hanjedu inilamma fa wolti dufenya umato za nanno kana jirande ratti naga bu surati wangu ta oje tani jirani bakkos addadda de mani wa ina gara sirri toje tani jirani milkani jirani kanuma kana fakkata na heddu walitti daballe Dr. Manga Baja akkasinna muufi senetini university leora tae mariate biography sae gadiate nduba ratte mari gode walitti gale akkasinna muufi gode cha senetini yerosani
Dr. Gumin university leora amma kana barno to sirna gada haga sarar ka degree sada fatis kenna kajiru yadichi senijiran ganna murasa dura akkagusa barno to mara kenna muuti yoganammo common course it kana anze barno to sirna gada Achim Boda, Korano Nagafi, Sernagada, Mumajor Jalati, Degree Lamatankan Namajratu, Amamo, Korano Balagadar Tigesu, Sadaka Degree Sadafan, Mumabulchisa Matafi, Gadaka Jerum, Baratun Barata, Koranus Gagesa Jirachu, Dubatanijran, Barnota Kanakesati, Uva Gudagat Antanuda Valate, Abotin Gadakanisi, Gursafi, Mutan Nohirun, Nir Matun Lager and Ijuru.
Hundu was an itu, Kanafrank Alole, Jirani had Ufudan Dahundam, Michangona, Kasipufani. Ada sani kama jani, yube agad antara bang ada dani, yero konferensi ada dati, marin gara gara jero kunte, afira mani, afira mani, wan cerin sani konsir jero, insan jira sani, wan hendu organi jira wan te, takasit buka jaja agad, dan deti umri sani, yani hunduma, ittirmaatu gahee keessaa qabu akkasitti hirmaachisaa jirra.
Abbaan Gadaa Duraanii Agaxaanxanos barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dhallaa osoo hin ta'in yuunivarsiitiin addee banantee jirtu jimmaa fi Finfinneetti adduma jirtutti duudiin ishii tokko sirna gadaa barsiistee jettee hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuu dabara jedhee yaada. Garuu herregaanii osoo hin ta'in nama gaafatanii gadaan kaleessa maamila turee gadaa har'a addeessanaan bahe kun akkamii addeessanaan bahe. Jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii kakanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootii gadaammaa alangee harkaa qabaniif hoo dhaamsis hin qabdan maali?
Eessaa akka dhuttan eessatti akka gadaan tun deemtu akkan ta'anii hoyyuu akka ta'anu akkan ta'anii abbaa gadaa akka ta'anu akkan ta'anii waan maamaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qaban waan jettu silaa namarraa dhaga'anii. Namarraa woon baradhaa yoo namarraa woon baratee urguu geessanii dandeessanuu akkamii jedhiittiin jedhee ka'ee qorma kana dhaama malee waan jirii waliin dhaabuun jiru.
Tolee abbaa gadaa ayyuuba guddaa kagadaa oromoo ibsa bal'aa nulaattaniif guddaa galatoomaa siniin jenna ammallee umurii dheeradhaa fayyaa siniin jedha.
Isinillee guddaadhaa ulaa hambaa'ee sana ba'aa addee hangee sana ga'aa garuu dhaamsa dhaan fuutan kana. Oromoo dhufaan naagee abbootii gadaa dhufaan naagee jedhee ka'ee sitti daamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerraa.